Essula ya 45. Ekigambo Yeremiya nnabbi kye yagamba Baluki mutabani wa Neriya bwe yawandiika ebigambo bino mu kitabo ng'ajja mu kamwa ka Yeremiya mu mwaka ogw'okuna ogwa Yekoyakimu mutabani wa Yosiya kabaka wa Yuda ng'ayogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri eri ggwe ayi Baluki nti, wayogera nti, zinsanze kaakano kubanga Mukama ayongedde obuyinike ku kulumwa kwange. Okusinda kwange kunkooyezza, so siraba kuwummula kwonna. Bw'oti bw'oba omugamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, laba, ekyo kye nazimba ndikyabya, n'ekyo kye nasimba ndikisimbula, era ndikola bwentyo mu nsi yonna. Era weenoonyeza ebikulu, tobinoonya, kubanga laba, ndireeta obubi ku bonna abalina omubiri bw'ayogera Mukama, naye obulamu bwo ndibukuwa okuba omunyago mu bifo byonna gy'onoogendanga.